kulanka magaalada hargeysa ay kula yeesheen guddiga golaha wakiilada ee somaliland shir guddoonkooda uu hore ugu saaray inayse soo waafajiyaan ama ka soo talo bixiyaan iswaafajinta xeerarka doorashooyinka somaliland iyo talooyinkii ay hore u soo jeediyeen ergadii dhexdhexaadinta kulanka maanta ay la yeesheen xisbiyada mucaaridka ee cudiyo wadani iyo xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa waxaa lagaga wada hadlay sida mas-uuliyiinta xisbiyadu ay sheegeen arrimo la xidhiira ka tala bixinta iswaafajinta iyo tala urusiga ay guddidaasi ay ku howlan tahay khadar xuseen cabdi xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa sheegay in xisbi ahaan wixii tala ay lahayd ay u gudbiyeen guddidan
heerka loo maxaa ku dhahdaa in loo diray inay dib uga shaqeeyaan talo ku saabsan baynu weydiiyeen wixii talada annaga aanu daylahayna waafajinayna waa u sheegay taasiimika ma jirto wixii taladeeda ahayd waanu siinay guddidaan u siinay inshaalla
xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee ucid maxamed xuseen ayaa isaguna sheegay in xisbi ahaan ay ka tala bixiyeen wixii ay lahayd
oonu talooyin doorashada imika lagu heshiiyey isku sidkan insha allah ee dhici doonta 2024 ayuu baanu talooyin ka bixinaynay talooyinkaas baanu siinay si qoraalana imika warqad bay noogu dhiibeen insha allah warqadaasaanu ayaan kusoo jawaabi doonaa qodobada ay kusoo xuseen laakiin imika jir guud ahaaneed waa waxa weeyaan waa xeerka 91 2020 kii soo baxay xeerka guud ee doorashooyinka wixii talaana iyaga noo dhiibnay
xogayaha guud ee xisbiga talada haya kulmiye faysal cabdiraxmaan madar ayaa isaguna sharaxay talada ay ka bixiyeen si kooban iyo kulankan ay la yeesheen guddidan golaha wakiilada ee somaliland ka tirsan ee shir guddoonku u saaray u tala urursiga iyo iswaafajinta xeerarka doorashooyinka iyo qodobadii lagu heshiiyey
kulley kulankan aan kasoo baxnay guddida iswaafajinta xeerarkii la xiriirayay doorashooyinka iyo soo jeedintii guddidii beelweynta haba jeclo ayaa noo yeeray casuumad noo keenay si lamida daneeyayaasha kale doorashooyinka tala bixintii runtii aan dee soo qornay xisbi ahaanna waa u gudbinay wixii ay nala ahayd oo dee dhammaystiranna iyaga ayaan gacanta ka gelinay marka hawshana lagu yeeray waa hawsha annaga keliyana labay kulmayeen waxay la kulmayeen axsaabtii iyo waradii kale iyo dhammaan badaneeyayaashii doorashooyinka hawshaasna si fiican bay u dhacday ilaahayna waxaynu ka baryaynaa in si hufan oo wanaagsan hawsha ay waqti u siiyaan ugana fikiraan waayo waa masiirka ummadda waana ku kalsoonay ragga meesha fadhiyey wakiilada xildhibaanada meesha fadhiyey iyo khubarada kale ee xagga sharciyada qaabilsan inay maxsuul ama natiijo fiican kasoo saarayaan insha allahu tacaala annaguna talabixintayadii oo dhamaystira waa gudbinay welina dee way u fadhiyaan oo kooxo kale la kulmayaan ama daneeyayaal kale insha allahu tacaala dee wax dalka iyo dadka u dana oo win-win abroach ah ayaanu filaynaa inay kasoo baxdo intaasaan dee jeclaan lahay inay la wadaago ubaahannay midnimo waxaynu u baahannay walaalsinimo waxaynu u baahannay in la isdhowro oo qof kastaa mas-uuliyaddiisa uu dee guto aynu u baahannahay
guddidan shir guddoonka golaha wakiiladu ay u saareen ka tala bixinta iyo iswaafajinta talooyinkii hore ay usoo gudbiyeen ergadii dhexdhexaadinta ee muranka siyaasadda iyo doorashooyinka ee somaliland ayaa hore ula soo kulmay isla ergadaasi dhexdhexaadinta ee go'aamadan hadda sharciga la waafajinaya soo saaray iyagoo sidoo kale shalay la kulmay xubno ka mid ah guddiyadii kala duwanaa ee doorashooyinka somaliland waana xubnahaasi ka mid ahaa guddoomiyaashii guddiyadii doorashooyinka ee ka horreeyey guddidan hadda joogta khadar maxamed cakule v o a hargeysa